Hey Shori, see that my sister do. Wakuni cheki kwa phone bada interview. Hatuwezi kwa pamoja nitapita tu. Hata kama tukwe pamoja basi sita do. Oh, she's gold nigga, oh nigga, oh nida. Kendelea itakuwa bala. Na kwamba sinifuate kita. Demu wanapenda pesa yani zeje wazazi. Unataka niwe buzi unifanya ni kazi. Kila mtu wanapanda umekuwa bajaji. Kweli weni paka boli umekosa makazi. Bombo ngafu ulinkafu ndaga fijo. Bombo ngafu ulinkafu ndaga fijo. CMG. I call you
day, no pick up. I call you night, no pick up. Time na kupigia. We unanichunia. I call you day, no pick up. I call you night, no pick up. Time na kupigia. We unanichunia.
Nipoteze. Nipoteze. Iguana Godfather.
Nilisha weka uzio kwenye nyumba ya penzi. Ukanifanya gulio beji kama penzi. Haya kuwa mapenzi ukaleta ushenzi. Unge nambia mapemba kama penzi uwezi.
Mazoe ya ndana penzi nige dhabu. Chaki wona pata ramu enzio na pata tabu. Kanifanya miga zabu nika chola mbaka tatu. Chaki leo nipo lonely kama wahul. Ngacha mismati kwa wafata maabisho. Leo na linka penzi unaleta baisho. Na mina imba kwa sababu baishori. Sina story. Labla askwa na pesa kama G.A.T. Ama askwa na swaga kama G.A.Z. Ila amini na true P.N.Z. Ulitaka nipige gozi kama P.N.C. Niliamini kila siku tutakuwa together. Malaga broke a change kama hali ya weather. Penzi hili lost a lead kama Mr. Weather. And that is forever, and that is forever. Oh Lord!
Pick up, I call you night, no pick up. Time na kupigia, we unanichunia. I call you day, no pick up. I call you night, no pick up. Time na kupigia.